azofakwe yini manje hamba vuyela lapho uvela khona ngoba ngwazofakwe yini manje inwa hamba vuyela lapho uvela khona ngoba ngwazofakwe yini manje ngathola ungenje ina busunjani manje ngathola ungenje ina busunjani manje ina busunjani manje uyangiphoxa busunjani manje busunjani manje wena uyangiphoxa busunjani manje maphi mayifsi wakho wena wakhomanga iple mali manje bubla bobhebe bakho wena wakhomanga iple mali manje yona iple yondoda yakho wena wakhomanga iple yondoda yakho manje hamba vuyela lapho uvela khona ngoba ngwazi ufakwe yini manje ina hamba vuyela lapho uvela khona ngoba ngwazi ufakwe yini manje
Sanjay, I'm in love.